Banchela manini bako meni Sube siko netiti Wela mabasha eli Banchela manini bako meni Sube siko netiti Mabasha eli Banchela manini bako meni Sube siko netiti Kunila pumcha ele punako ni namba yomu
Wanda wanja
Wana wamni wanja
Kunila pumcha ele funa konina